studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
de kabaru jame fulfulde aljumar sappo e jena lewru octobre jena yamde soki do sijo tamani miden tawa le maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji di umar way glo kanko no dirte dum mamadi keita won to boggi jamde to fikira bon competitivité golleji G5 sahel di holli tamere le golleji mabbe di be memindiri kasen kambe gube jadin kobbe le gourmari di sa haledi meden di wakande be kabano be de du wiama dum won soldat sen be no dirta gatcha fedde wondude e gatchaande kany en pabi G5 sahel wattu jon o ko wiya fa député be laamu mudde be de leedi meden di won pelle politique gonde le nokko kolitinde wiide jaba o do golle do no fedde ko dem kane yelma be fu be bi dum yedda démocratie leedi mali ko asansi dum yahata dum ngabba leedi meden di wattu jon o do bomako do idum wondi e sottede ko yata temdre e chapande nay nokku le godde du tawa temdre chapande nay na tawi temdre chapande ju cfa woni yimbe le sodo be asansi be kay kolitinde wiide dum wembi dum en sanne sakira di won sembe kabaruji de min jogino do betande di bismillah modon e helade kollitivide basi wadi kasen lisa halidi meden di gube noddi tottode G5 sa helfa yotto yo gube jeyadi kobe gombe li odo nokku wiya wakande basi wadanno de du don soldat sembe noddata gatchaabe kanyi en pabi G5 sa helso di do golleji ngadi ton wattu jonono gal gadra yubbo inde ko heba do hen kobe bi mo G5 sa hel goto kanyum barmi le hen kanyi di no be gatcha be barmi le hen ka anda kono gal gadra yimbe no foti keddi le hen fa kebe famtade kede Ousmane Diko
yala ne hebande masibaji jogal yambinama hikkale mali ɗo wattumo sikke fu wala notiɓe aduna no gondi e notade mali jogala basiji wonɗo gonɗon leyleydum ndi hannden saabede ɓooya fe hono ñande talatare nde basiji punti hakkunde guɓat G5 sahel e jeedinkoɓe heedi sahal leydi men nokku gurma yo soldat en mali ɓe guɓal gacca daradi e o golle ko heɓa nanɗe noon wadde ɗi gaɗi ley ladde zongway nokku dakorde Abdul Hakim jokko ɗiɗo guɓal état islamique dans le grand sahel fewde haɓatoɓe G5 sahel ɓe jeeɗinkoɓeɓe kolli gorgu keñe le feccere ñallamako o hélicoptere ngaji ana gonduno e bombude jalla doole jeeɗinkoɓeɓe ana yara caggal torroɓeɓe noon kolliɓe gorgu fa sanne wattu mo jamma fewnuno nde soldat sen ɓe kana jalti ley ledde nde ko heɓa e nanɗe noon soldat si goto barmi heedi guɓal G5 sahel nga fawarde e barmuɓe ɗiɗon ley gacca keñe haral bare guɓal faransingal ana wondude e dartude jeeɗinkoɓe ley orande ɗumɓen indaki wuuro heronirgo e ladde nde golleji larogol ana wonda basiji ɗiɗu puɗɗiti
hollitinde wiide wattu jonono golleji ɗi goori ley saha leydi mali ndi kanko jottino kabaruji fedde G5 sahel nde no dirte Abdoulsalam Diagana o holliti wiide sa ƴeewi wattu jono leydi mali ndi wala fu nokkuɗo woni e juuɗe kasen hono ɗum worno le duuɓi jaɓɓinoɗi le haala makko kanko kayenno mo hollitiri wiide keɗe makko mo sifido heddo faccitago Ousmane Diko
ila ko torroɓe caki le sahel mali hande eɗen kani yettude saabe jajeni fay gotiri wala ɗoɓe nangui wala fu ɗo jeeɗinkoɓeɓe manto ana nangui ko heɓa hen ko noon feewi satuji basiji aɗa gaɗa ɗe gala e hawjine du ana gondi e rubide leydi ndi yo batte muɗum waɗi se leyɗe joyi lefol sahel ngol fu darni nde décembre 2014 nde guɓal G5 sahel ngal e hakkille am noon ley nde yambere jalade jogata basiji ko heɓa ko ana feewi sikke ka wala ko warta min kinnoto wadde mum taƴalal du dañade timmi saabe leyɗe me ana gati tuttali kana jam e deƴere jaaƴo le lefol sahel ngol fu
ban sahelo sahelien
sikirab so gabbido bemal ame ande ngal oɗo mbawi nectirton miijuji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi baale politique gonɗe le leydi meɗen ndi luttidirɗe laamu oɗe wattu jonoɓe kolliti wiide kase honno laamu o feccira le leydi meɗen ndi ɗum no didorɗe kese ɗe gaɗira wattu jono région ngaji kesi ɗi ɓe mbi sa ƴeewi ɗum gasata fe saabi de wattu jono an holliti wiide leydi mali ndi jaati warata ko feccede le ko warata ko fa hande jam e deƴere hentaka le saha leydi ndi ɗum wondi e nayirade le wuddu leydi ndi fa yetto le ɓaleri ndi fo ɓe kolliti wiide le ndeɗo yontere nokkule kewɗe kañi en nanna won civil en keddiɓe le hen won barmuɓe hen du fa keɓen famtade keɗe Ousmane man dikko
kene sappo e jeddi lewru octobre 2018 yimbe jomben kaborde chami e do wuro kruketo le commune sajola le region kay do asobe kangé hewbe godi poyi nokku odu e le bonande mabbe ka e nautorike kaborde e barmini yimbe hewbe du yimbe taton gaddama sur docteur alfouseni daw le galdure kay heddi benan chaarama sajola hurgol an wonda heddi police faande kay yimbe nayo mundibe wonnobe do motoji jogi be kaborde du chami nyande talatar nde watu 8 heures jemma e bitigi yatela neddo goto heddi ken goto barmi wobbe ka do bonanda nabi kalisi kewdo fawarde e kange pademu en dogude e gondi en darta fabbe jite e on watu du heddi laamu koro le region moti o basiji tati gaddi e watu goto le wuro nene amba kanyi e kilimba le commune kasa e wi sede en no piende ko ndi fa nawi kanon fay goto barmali wana hala heddade hen heddi gede di defu le nden nyalande du tumbutu le saha leedi meden mobil nab anongel yimbe falama e lawol nokku do hakkunu mudde 200 kiloji nogay falibe lawongol uditi yite fewde mobil gel e barmini gonnodo hen goto jaado leedi gana jungo e poyi kala gonnodo hen ko jogino fu
fedde parti politique ne no detta ko dem kanye yelmabe fu be bi wattu juno be jaba e hono ko wi'a fa lamu député en dum be de leedi meden di de do pelle didi bi sa ƴewi wattu joni dum yedda demokarasi leedi meden di cour constitutionnel du yeddi sariya no wori le nokko kedemo kanko noddete Alassane Abba kanko ni secrétaire général fedde ko demde ko mo sifido hen do fotti tan Ousmane Diko
men chartike sabe e hakkilo mabbe wotto député en ko heja se darna ana ele duugal sariya du e hakkilo men dum wana huude hawratende e do mun bangal mosalatan wonko wawa warede mosala se woteji président di ngadama ko wawno wadede fu ana hani fadi député di du ngada e hakkilo men nugal sariya men yeddama sabe fu ana labi le hen men landi ke cour constitutionnel e puddode poccindo sariya ka sakitike hippude saya e salanade kasen ana hani salde pati leedi meden di nata e do yidaka sabe fay ko boya ko tan ko wanno ko heji e finde sala ila e wattu
fa handen be kolliti wiide cuggo assansi dum wonde e ngabbodi leedi meden tawede wiide dum wonde jippade li adnaaru ndu fu no yimbe la sodob assansi be ka kollitiri wiide wattu jono be bisa yottigi do station ngay di do dum woni cuggo assansi nokku goddi atawa dum temdre chapande nay nokku goddi ngara tawa temdre chapande nay e buddi nay nokku le goddi antudu ngara tawa temdre ko yata fay buddi chapande juyi hono yimbe la be kolliti dum belta ke leedi do golleji fe fa kebe famtare kede Ousmane Diko momini sende bu
fewde o do kabaru walle sodobe ko nawtorto le mali do hayfe gouvernement daddude cogu essentielji tawi haldali du e sodobe keddo ne ko be cefi
lewru fu ko laamu o tewtata dow mun yo milliardji sappo e tati idu heewi sanne ana hani laamu o ewta kabaru ɓeydugol cugu essence ngaji le onap dabare yalla golloɓe ana kawrita lewru fu ana ton wattu mum ɓe ɓe dewra do cugu essence ngaji ka fa joni ɓe martinimi kabaru ɗum hana
fa dabare heɓe yoga e bamako koɓe dardi laamu o yuɓɓindina cogguji essence ji ɗi dow nokkuri ɗo sotteteɗo keɗɗana koɓe cefi
vi l'ampleur
no tiɗalaji le leydi malindi worri ɓuri fu kabaru talkakule majjum ɓeydude cogu essence ni en naawi min laamu o ana hani wattande ɗum hakkille wakkati joni laamu o wawa haɗɗude ɓeydugol cogu essence ngaji dabare jogalal laamu ana hani ewtade so wona ɗum ɗum
gasata
farde nden noon fay ko endade kewɗe gollirde daranide kabaru ko yaltate e pétrole jaɓali sefade dow kabaru muɗum
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikrab de lutne le région ngaji to en pubiran kuli ko robe kollitido wotto jonobe kebi hono pikkir handi pikkede dewaadi kangaadi goddi tondi don dewaadi chawdi nyaw kangaadu dum be kollitiri wiide hono fedde wutorneere en wonde tonde kanyu en wondi e darbanaade fiide dabareedi dido golleji no worri le lamu kuli ko ro jamaare wonde tonde kay hollitido pikkir nabaani tondi sa jeewi on hedeta se yuru ɓe gardan fa ɗo gawoɗo fedde nde noddirta. Merci Kor Kanye Finks Peace. Eɓe gondi e wadde ɗo ni imma daraji wattu joni o fa jaam e deƴere warta le oɗo nokku ko yaata sukaɓe jokkolɓe capanta toon jeeyaɓe le commune Sony Ali Ber Kanye Gunzere Kanye ɓe gondi e famminde toon yalla yimɓele ɓe a nara toon demal gotel jeltira tan damal gotel fa ɓe gaɗa toon imma daraji mumen. Ɓe gardan fa ɗo yoro soɗo hitande hikkande ɓe mbi kammu o hono ko toɓɓi toon iɗi yaaha millimétre ngaji ujunere e capanɗe nayyi e joyyi. Ɓe mbi hitande hikkande kammu o ɓuri toɓɓude toon Dina Rawani. Dokkuɓe ɗiɗo kabaru ji fedde wonde toon humnide kabaru demalle laamu ɗum woni yoro soo. Sikiraɓe ɗo kattan bete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴƴuji amen kafa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu.